kuwa na wewe. Saki hii safari ni ondoke mwenyewe. Uwe nutakuliza uwe na sino way. Even in the dark, tochi utamulika mradi sipotei, yeah. Kama mbala mwezi ikiangaza dele. Acha mimi nawe tupendane baby. Acha niwambie hii story. Toka day one leave your falling. Sikuwezisha bila calling. Siku mzima sito piga sorry. Nikaanza fear love. Nafsi zikakutana bila hata kula. Sisi tukashi
better than anyone.
Sa, sa, why, ninki nai, sio, ni, nacho nyimwa. Ata mseni nini siya tuwa chani. Acha niwambie hii story. Toka day one, leave you falling. Sikuwezisha bila calling. Siku mzima sitopiga sorry. Because I feel real love.